Inside music club.
Naipunda hapi ndahuli silumba soka shongami fesheke temilo ke mafumi wa kuli mto ya kwanu mbulo ima mutanda kwanu wali file muske mafumi wa kuli mto ya kwanu mbulo ima mutanda kwanu wali file siwa loya ni wazamai siwa loya ni wazamai lulu sika loko mukisa siwa loya ni wazamai Pina, kono ani sabi nani pepi wa mutanda Litabaze muweza mumutanda na komoka Muloya baba ulu ni kuloya ni bananda Ani zivi mumu bata kupilela Lunalua komoka falu zivi kulukaya Batuwe muloya wanabawa kibanana Ape ani zivi nivalika ziva fosa Baba ulu mwabaloya abazivi Ibanana mwabaloya kitofita Eva kulikili tatu ze mshimba mvula Eva mina bawa bana ze mpesa Mafumi wa kuli mtoya kwanu Mutanda kwanu wali file Musike mafumi wa kule mto ya kwanu Uloi mamutanda kwanu wali file Siva loya ni wazamai Siva loya ni wazamai Lulu zika loko mukisa Siva loya ni wazamai Siva loya ni wazamai
Download it. Inside music blog.net.